five stars.
Hot boy, Jania Five Star Records. So many guys,
so many guys. So many guys.
Masomo ni matamu, minisha ya onja. Wengi wanatamani, pia kuya onja. Sia kuchezewa, wala kuya panja. Masomo tuyeshi, pamoja kama kanja. Masongo tunaona, mshara kila mwezi. Soma kwa bidii, usijuka wa mwizi. Ukipata na sikari, utanza kupika mbizi. Usione ya buda, uzani utarizi. Wasoocho wa raimu, naomba tumusome. High school pia, masomo ni muhimu. Wasoocho wa kambo, usome. Ukitaka life poa, lazima tu usome.
So many guys. So many guys.
Tiwani tulikamu, niye yetu kusoma. Mabooks kuzidara, tokeleza wanoma. Kawaida ukipasi, utajita mnoma. Si hapa tu Kenya, hata kule Roma. Doto tusha itenga, soma kuongoza. Soma kwa bidii, niposu utawangoza. Usijikol hero, kila mtu kutongoza. Ukimwi basi huko, jama utaponza. Wasote wa raimu, naomba tumusome. High school pia, e-life ni kusoma. Wasote wa kambu, tusome. Ukitaka life poa, lazima tu usome.
So many guys. So many guys.
Yeah, tusome man. He life pila book jo. It's worse man. Yeah. Jama usomi. Unajita hero, mchani ukikam, unapata zero. Unanishangaza, uokopi maparo. Unapewa pesa, unakula karo. Unalewa chakari, hadi ndani ya mitaro. Unafanikiwa, unaanza manjaro. Leo unamaki, kesho unakaro. Jewe ni student, au barobaro. Wasoto wa raimo, naomba tumusome. High school pia, hii life ni kusoma. Wasoto wa kambo, tusome. Ukitaka life poa, lazima tuusome.
So many guys. So many guys. So many guys.
Yeah.
So many guys.
He left me a book too. It was man.
So many guys. So many guys.